Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Aye.
That's a six record.
Ukinipiga stop, unta stop. Mana kwako swezi. Nijenge na kibanda nsitoke. Nisha kuwa cheesy. And I feel like I'm crazy. Girl, when you turn around, mikwako sijiwezi. Show the way you got a gwan, you got a gwan. Lada gwan, baby girl. Huku kichwani ya iso milada. Weni loga labda, wana nitamada. Mada, sile umeni teka ma. Umako nimeteka nime
na. Unanipara, baby, unavodance. Ukiwa mbali moyo, unaenda less. Nikiwa nawe, mina pata confidence. Give me love, sende mbali, baby girl. Give me love,
take, shalala. Nime dacha, shalala. Umeni take, shalala. Nime dacha,
nimenogewa. Unavyo nipa nipa napata wazimu, yeah. Unavyo deka deka na kutabasamu, yeah. Kwako nimefika sishi wihamu, yeah. Nona nimezama nimekolea, hey. Unanikosha roo, yeah. Weli umenibamba nimebaki hoi,
hoi.
Wendo kipenda roo. Na mikisiki champinga waningoi,
oh.
Unanipara baby unavyo dance. Ukiwa mbali moyo unaenda less. Nikiwa nawe minapata confidence. Give me love sende mbali baby gari.
Umeni take, shalala. Nime dacha, shalala. Umeni take, shalala. Nime dacha, shalala.
Kizungu zungu meniweza. Sina hai niko tinga kama teja. Wanavyo zusho meniweza. Sina haru menifunga magereza.
Woo girl, wake kila kitu kipopieta. Track nyonga nyonga atokiwa juu ya meza. Toka kwa flani talebani unapoteza. Alika ting girl, misi wezi kupoteza. Raw boys wanna beef na me. Eti wanna beef na me. Kisa upo na me. Put it down on me. Na vimba kila ukiwa na me. Baby put it on me.
Unanipara baby unavodance. Ukiwa mbali moyo unaendales. Ikiwa na we minapata confidence. Give me love sende mbali baby gari. Give me
love take, shalala. Nime dacha, shalala. Umeni take, shalala. Nime dacha, nime nongewa.